Zabbuli eyasatumu musanvu.
Teweeraliikiriranga lw'abo abakola obubi, so tokwatibwanga bujja kw'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Kubanga balisalwa mangu ng'essubi, baliwotoka ng'omuddo ogumera.
Weesigenga Mukama okolenga obulungi, beeranga mu nsi ogobeerenga obwesigwa, era sanyukiranga Mukama, naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Olugendo lwo oluyiringisizenga ku Mukama, era weesigenga oyo, naye anaakituukirizanga. Era anaayolesanga obutuukirivu bwo ng'omusana, n'omusango gwo ng'ettuntu. Sirika eri Mukama omulindirirenga n'okugumiikiriza. Teweeraliikiriranga lw'oyo alaba ebirungi mu kkubo lye, olw'omuntu atuukiriza enkwe ez'obubi. Lekanga obusungu, ovenga mu kiruyi. Teweeraliikiriranga okwagala obwagazi okuleeta obubi, kubanga abakola obubi balizikirizibwa. Naye abalindirira Mukama abo be balisikira ensi. Kubanga waliba akaseera katono n'omubi talibeerawo. Weewaawo ekifo kye olikitunuulira ddala naye talibeerawo. Naye abawombeefu balisikira ensi, era banaasanyukiranga emirembe mingi. Omubi yeekoba ku mutuukirivu, era aluma bujiji ng'amusunguwalidde. Mukama alimusekerera, kubanga alaba ng'olunaku lwe lujja. Ababi basowodde ekitala, baleeza omutego gwabwe, okusuula omwavu n'omunafu, okutta abo abatambulira mu kkubo n'amazima. Ekitala kyabwe kirifumita omutima gwabwe bo, n'emitego gyabwe girimenyeka. Ebitono omutuukirivu by'alina bisinga obugagga obw'ababi abangi, kubanga emikono gy'ababi girimenyeka, naye Mukama anyweza abatuukirivu. Mukama amanye ennaku z'abo abatuukiridde, n'obusika bwabwe bunaabeeranga bwa mirembe gyonna. Tebaakwatibwenga nsonyi mu biro eby'akabi, ne mu nnaku ez'enjala banakkutanga. Naye ababi balibula, n'abalabe ba Mukama baliba ng'ekisinga amasavu mu birundibwa, balibula, balibulira ddala mu mukka. Omubi yeewola n'atasasula nate, naye omutuukirivu akola eby'ekisa, agaba. Kubanga abaweebwa omukisa gwe balisikira ensi, n'abo abakolimirwa ye balizikirizibwa. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama, era asanyukira ekkubo lye. Newaakubadde ng'agwa, talisuulirwa ddala wansi, kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Nali muto, kaakano nkaddiye, naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa, newaakubadde ezzadde lye nga basaba emmere. Obudde okuziba, akola eby'ekisa, n'awola, n'ezzadde lye liweebwa omukisa. Ovenga mu bubi, okolenga obulungi, obeerengawo emirembe n'emirembe, kubanga Mukama ayagala ensonga, era taleka batukuvu be. Bakuumibwa emirembe gyonna, naye ezzadde ery'omubi lirizikirizibwa. Abatuukirivu balisikira ensi, banaagibeerangamu emirembe gyonna. Akamwa k'omutuukirivu koogera eby'amagezi, n'olulimi lwe lubuulira ensonga. Amateeka ga Katonda we gabeera mu mutima gwe, mu lugendo lwe lwonna taaseererenga. Omubi atunuulira omutuukirivu ng'ayagala okumutta, Mukama talimuleka mu mukono gwe, so talimusinza bw'alisalirwa omusango. Lindiriranga Mukama okwatenga ekkubo lye, naye alikugulumiza okusikira ensi, ababi bwe balizikirizibwa oliraba. Nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi, era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Naye bwe baayita, laba, taliiwo. Era namunoonya, naye teyalabika. Weekalirize ng'oyo atuukiridde, olabe ng'ow'amazima, kubanga enkomerero ey'omuntu oyo mirembe. Aboonoonyi bo balizikirizibwa bonna, enkomerero ddala ey'omubi erizikirizibwa. Naye obulokozi obw'abatuukirivu buva eri Mukama, oyo ky'ekigo kyabwe mu biro eby'okulabiramu ennaku, era Mukama abayamba n'abawonya. Abawonya eri ababi, n'abalokola, kubanga beeyunye oyo.